Baby kanta pye bihora kuri nge ni urindi ntambwe sanje buri mutsi ibineza neza binyuzura umutima o Yesu iyo ndirimbye sina rye ibikanza pye bihora kuri nge ni urindi ntambwe sanje buri mutsi ibineza neza binyuzura umutima o Yesu we iyo ndirimbye izina rye yanyejeje amaraso yanyabitumiza bye arahunda Yesu arahunda arahunda Yesu arahunda iyo ahageze ibibazo birakemuka amasezerano ye na narimwe ajya ahinduka yarabikose ku musaraba ikorogota aracyabikora kuko nacyo njya muburana iyo ahageze ibibazo birakemuka amasezerano ye na narimwe ajya ahinduka yarabikose ku musaraba ikorogota aracyabikora kuko nacyo njya muburana yanyejeje amaraso yanyabitumiza bye arahunga Yesu arahunga arahunga Yesu arahunga ibiganza bye bihora kuri nge ni urindi ntambwe sanje buri munsi Yesu ndagukunda